Inkosi mayivuma,
Inkosi mayivuma, thina sobumelela.
Inkosi mayivuma,
Inkosi mayivuma,
Inkosi mayivuma,
Inkosi mayivuma,
Inkosi mayivuma,
Inkosi mayivuma, thina sobumelela.
Chang Uba.